Emavu yetaka
namumira namumira bakuru mwangu weni nensonga
namumira emavu yetaka namumira
chirebye nabatini munda kemba kouli
namumira emavu yetaka namumira
kobero mulwedo wokufugiro gumamu
namumira emavu yetaka namumira
kubanga byenzize wano mutwe nabyo ddagala
namumira emavu yetaka namumira
kati nsaba abalungi mwangu we mumpa obugalo
namumira emavu yetaka namumira
namwa bakubi b'embuutu nengala bizinyumira
namumira emavu yetaka namumira
ensasi zaffe z'ekiganda zeetaaga
namumira emavu yetaka namumira
awo n'okulabe bannaffe abalina emitwe emyangu
namumira emavu yetaka namumira
olwengo oli mugumu nnyo wano lubaale waayina okujja
namumira emavu yetaka
namumira namumira abakulu bwe mufa mugenda wala
namumira emavu yetaka namumira
nimunzikirize yaffe ensamize ate abasabi n'obusamiza eddiini abantu mulina okumanya nemunzikirize yaffe mulimu namwe emizizo kirizogaane tutangira obutakkaanya tubere nga twagalana naye ate kimala amaanyi abamu kwe kuba abafere omulwadde okumwambulula namuwa erife eddagala wamusobyako mulinamukwata n'obwana butannabaana kwetuuka kusaana okuwasa abakazi abasukka mumu omuzizo ani akibagamba bwe njogera ensonga eyo nti ojjumba epanka saabakabona sijja kubattira ku liiso zakoze ensobi musiba mweka munvumi ate kati tuzinemu kuba mmazo yomba sirina ntondo eri abo abakolanga ennono eno bwegamba mujje eno tuzinemu amazina g'empola mujje eno tuzinemu amazina ga nkutti mujje eno tuzinemu amazina g'empola mujje eno tuzinemu amazina ga nkutti amanguweko abayita abaagalwa kuba ngenda mujje gwe tuyimbira amayembe n'emmandwa walala ndabirawo amayembe g'embuga jajja luhowayo yasuusi ate wali nnengerawo kasajja ne namuzinda nongereko embuutu nambagana yasonga kawumpulyanyiza ekyokubanga tanajja yanguwa kunkuyita omwagalwa tugenda wala amagenda n'amadda bajja jamba kowoola n'ekitinda abiibyamu we wabeera essanyu kabaka mwali makayima yamba nnyo abayombye n'abaza oluddewo kuba engoma je kalino ninyanjagaana mwabanakuwadde mudde mabega mwabusamize emisembeze ebyenyu munyenye munyenye munyenyeze ddala yanja tudde kujjo baasisimula obuyobyo walalala ettaka ndirinyanjagaana amasanyu ganzita sikyakoonwako bwenyimbira lubale n'emizimu nyimba nga ziwa bwentyo bwenkubidde abasawo
www.djericom.com